Hey, why you think I should tell you who I am? Dr. Cloud, my name. Divorce zarabiciye zirachika ngo ni za weekend.
Divorce nini zatuma bana bita papa. Utari papa, bite mama. Utari mama, uwe lujuchu kange na we. Divorce nini zatuma bana bita papa. Utari papa, bite mama. Utari mama, uwe lujuchu kange na we.
Ehele badufita bana batanu. Tokiregwa turala mu mabwate ehele badofeta bana batanu tokelewa doshakesha za ehehe ehele badofeta bana batanu ntabwo bakijya kwiga ehele umwana wacu umukobwa nguwaratwite kubera ubucucu bwanjye nawe wamugore wamugore
divorce nini zatuma bana bita papa utari papa bite mama utari mama kubera ubucucu bwanjye nawe divorce nini zatuma bana bita papa utari papa bite mama utari mama kubera ubucucu bwanjye nawe
ukubonye umugabo ugira abana ngo bamwite papa ejo ukabona ubundi abana nibyariye ku giti cyanjye bakamwita papa none abana bazagira ba papa bangahe kuri iyi si bamugore we bamugore
divorce nini zatuma abana bita papa utari papa bite mama utari mama kubera ubucucu bwanjye nawe divorce nini zatuma abana bita papa utari papa bite mama utari mama kubera ubucucu bwanjye nawe
ariko sisi za weekend
Hari ba papa bo kuwa mbere abo babita ba papa mande Hari ba papa bo kuwa kabiri abo babita papa Tuesday Hari abandi bo kuwa gatatu abo babita papa Wednesday Hari abandi bo kuwa kane abo babita papa Thursday Hari abandi bo kuwa gatanu abo rero ngo ni ba papa Friday we Papa weekend, weekend. Uyo papa weekend. Niwa fati misi tatu. Kuwa gatanu, kuwa gatandatu. Kuchumeru, kuwa mbere nguwa ragiye.
Divorce nini zatuma bana bita papa. Utari papa, bite mama. Utari mama, uwe lujuchu kange na we. Divorce nini zatuma bana bita papa. Utari papa, bite mama.
Kibuini unasikia hiyo ya bakubwa Golden Hills Grand Jean de Dieu Merci mingi Ouais champion Président wa musicien unasikia ba artiste ba Dr. Cloud